maintenance, staff cost and growth. Unfortunately, the South African public will have to foot the bill. If the increase is granted, electricity will rise from the current 61 cent per kilowatt hour to 128 cent per kilowatt hour in 2017-2018. This translates into a 110% increase in the next 5 years. Eskom says the increase is necessary to ensure that they can provide the electricity needs for all South Africans. Cyril Mankies, SABC News.
Vhadivhi vha zwambalo na tsireledzo ya mupo mona na lifasi vho thoma sedzuluso dzine dza ḓo thusa u fhelisa zwimiwa ha tshugulu zwi siho mulayoni kha ḽa Afurika Tshipembe. Itsho tshigwada tshine tsha ḓo vha tshi khou shuma ubva University of Wits tshi ḓo thoma u wana nḓila kha iyo thaidzo. Tshugulu dza ḓarathi furathi dzo vhulawa kha ḽa Afurika Tshipembe nga ṅwaha wa 2012. Ra ekonomi wa tsireledzo ya mupo vho Michael Zasrols vha ri vha ḓo ḓa na milayo miswa ine ya ḓo thusa u tsireledza kho fhela.
There is a very heated debate about which is the best way to go about this, but no one has actually sat down and looked at the numbers and actually worked out using mathematical models how would the production work, what would be the impact on the market, what would be the feedback to producers, and what would likely be the ultimate impact on rhino populations.
Lioro la African National Congress lohana khumbelo ya murangaphanḓa wa Lioro la DA paramendeni vho Lindiwe Mazibuko ye ya swikiswa kha President Jacob Zuma ya uri vha humise maipfi avho a uri vhoramabindu vhane vha tikedza Lioro ḽivhusi vha bindula. Muambeli wa Lioro la African National Congress vho Jackson Mutembo vha ri mu Mazibuko a vha pfhesesi maitale a Tshiafrika musi vha tshi khou amba tshifhingani tsha vhuṱambo ha zwiḽiwa zwa nga madekwana ya farelwa ḓoroboni ya Durban nga ḽavhuṱanu, vho Zuma vho vhudza vhoramabindu uri vhathu vhane vha tikedza ḽihoro ḽa ANC vha ḓo vhona mabindu avho a tshi hula. Vho Mazibuko vha ri maipfi avho Zuma a ḓisa kuhumbulelo kwa uri vhoramabindu vhane vha tikedza ḽihoro ḽivhusi vha ḓo wana